Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kabaruji amen e fulfulde talata chapantati e bo'o lewru janvier hitande 2023 sakraɓe keɗiɓe to mboɗo heɗade heƴoji amen ɗi lindi e mangal muɗum fuu min jewti on yamɓe sappo e jeɗi ƴaɓli ke silmaji capannayyi e joyi maison de la presse Bamako ɗo jottinowo kabaruji ɗi kikiɗe hannde woni Aliou Cissé kanko Gagné Kanté won to ɓoggi janɗe to datol huncande hoore yurumerele hitande 2023 golleji muɗum fuɗɗi Bamako ɗo hannde le hitande hikka ko ɓuuri miliyoji jetti yimɓe woni kasindinɓe e ballal wi fedde Ochane mette kañum ka ana wondi heɓude sembe fa hannde le yiɗi amen ndi sur doctorore pongé ana wondi jokkidinde to murtere muɗum nde le on ɗo wattu goto misil en cinɗe sappo e joyi lewru octobre Bamako ɗo ana wondi darude kañum e nduggolle dossier de la semaine amen ñalawma hannde o ana fawi e dow hewugol kulle kecce ɗe le lumo ngo rewɓe kañum en ka holiti wiide ana welti sanne fewde e ko cogguji muɗum jeppi ko sakiraɓe keɗiɓe ɗum woni sembe kabaruji ɗi min jogano kikiɗe hannde bisimina moɗon heɗade ɗum ko ɓuuri yimɓele miliyoji jetti woni kasindinɓe e mballa leydi amen ndi noon holitiri wiide fedde Ochane beete hannde Bamako ɗo ɗatol ngol ɓe gonno wadde jiidalɗo muɗumngol waran laatade sababu huncande hoore tiɗɗalaji ɗi yimɓe ɗo yimɓele wondi fewde e muɗum le leydi amen ndi noon holitiri wiide hooreɓɓe fa keɓen famtare keɗoɗen Oumar Waygalou
ɗiɗo immadaradiane yowi dokkuɗe tati somtude yonkiji faabade jaleñi e faabade jamare nde kono ayri banggal ko ɓuuri fuu hasindinde noon kanko lycéen Simba jokko fedde Ochande o hollitiri wiide o wiitande hikkande le leydi mali ndi yimɓele ɓurɓe fuu hasindinde le balli guɓele temedere fuu ɗum ɓeydi ko yaata yimɓele nogayom région ngaji ɓurɗi fuu tampude ɗi an ley wuddu leydi ndi ɗum région mofti kañe e Bagnagara o wi ko laati sababu muɗum yo wayde ndenagu kañe eno wotto wondi e waylitirade fande bureau Ocha o holliti wiide ana wondi e wadde doni immadaraji fa faabo ko ɓuuri million joyi ɓinguel adama tampuɓe le leydi ndi ɓe paabirto ɓen kono ayri banggal ñamduji jande cafaji e ko nandi e muɗum faɓe keɓɓe kuncana ɗum fuu hoore Ocha wi ana haaja ko ɓuuri milliard uji temedde nayyi e capanɗe joyyi CFA mballoɓe paabiro ɗum ndiɗo jawdi
kanan koɓe laamu hakkundejo o ka holiti wiide ana wondi wadde ko wawi fuu yallana heɓa hawrintinde jawdi le tattiji ɗe leydi amen ndi fuu fa heɓa huncande hoore ɓeɗo yimɓelle ɓe tordaji hewti le wi ministre kumaniɗo yurmere ka yimɓele ñoguitiɓɓe huncande hoore tordaji ɗe ɓeɗo yimɓele wondi fewde e muɗum ɓe ka ana woni hakkillaji mumen ana woni hakkille gouvernement o sanne tawede immadaraji metti ana hakkunde mabɓe banggal politique fuu Oumarou Diarra woni ministre kumaniɗo yurmere le leydi amen ndi keɗe ko wi Fatoumata Koccodo fecetago sita sidiɓe
pour être beaucoup plus efficace
fanden e golleji hebde lawol ne wodire soni walan yimɓe dokkodira juuɗe le ñolmana hannden fiya dabiri gouvernement laamu hakkodiradio o kawrontina kalsi ka e pelle yogaji faabo ɓe yimɓe ɓe torraji hewti saabi so dabiri fiyaka wala fon ɗi golleji heɓiri lawol yalla jamare an heɓa faabe nde ɗi torraji hannen homo fuu ana hani fewtude ɗi golleji sela haalaji maireji politiqueagu saabi hannen so yimɓe politique en watti koyɗe muɗum e golleji menen heƴotoɓe haƴƴeji bane adama golleji amen yaata yesso wala foof komin tewta hannden nde golleji amen soni wala ni faabade jamare ɗum ko sugil amen hannde sanne
au cœur de nos préoccupations
sakiraɓe keɗiɓe ono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen facebook naɗu compte twitter maire commune rural salakore bingal cercle jiré ka suutama talatare hannde on ɗo golle waɗi waɗo golle waɗi beete hannde wakkati yamde jetti yimɓele jogiɓe kaɓɓoɗe ɓe anditaka waɗi ɗum wattuno wonno le pinace yaade lumo diré le wi seeɗa fooji ɗi yimɓele gaɓɓe oɗo golle kana sikkita wiide ana wondi e fedde génimne kabaru o ka immini hakkillaji yimɓele gomɓele on ɗo nokku wakkati jon o ka wala fuu kolitiɗo wiide kañum wani gaɗɗo oɗo golle mette kañum kana wondi matede sannere leydi amen ndi le on ɗo wattu darnugol golle le suudu doctorore pongé ana wondi jokkitare to fa hamle on ɗo wattu goto ɗum misil en cinɓe Bamako ɗo kañum e ndu fuɗɗi murtere nde kaddi wala e muɗum suudu doctorore Gabriel Touré kañum ndu ana landini yaade murtere le ñalaɗe garoɗe pelle fa heewi kuncanoji hoore hakkeji ɓiɓɓe adama e kañum e ndu ana landini yaade murtereji le ñalaɗe garoɗe fa keɓen famtare keɗone sita sidiɓe
ley doctorore pongé murtere golle ana jokkini fa hannden ley hoorejo sendigam ne doctorore guida landude holliti wi ne murtere golle jokkinan fa ñenne neɓe hewti haqqeji meɓɓe le ɗi haqqeji koɓe tewta goho muɗum yo tewtindeɓe kaake gollirɗe nandan muɗum ne murtere golle balɗe joyyi jokkinan fa aljumare tati lewru février dartondu ga ɗu e tawede fuu ley doctorore pongé golleji seeɗa ana wonde waɗede e caggal muɗum doctoranɓe gabri trodi holliti ana muuji yaade grève le wi hooreɓe sendigamɓe fa hannden kaldal fuu waɗaka hakkude kamɓe kam lamonto toon ne murtere golle golle fuddan alarbaare jetti leri février darto non ne murtar golle ana sugli sanne nawbe wonbe on nokku be ben wulluta laam o tinno fiad dabireji yalla patne murtar golle ana heba lawol tiagal mudum sendiga musulme jangnabe ciul lekol do dowidi kay en do yi murtar golle balde didi ne altenere be mili jukkune ne murtar golle so hakkeji mabbe tewtede hewtaka fa handen fede nodirtene la synergie des syndicats de l'éducation scientifique du 15 octobre kay no holliti ana miliyade murtar golle ne murtar golle ana fawi ndu laf hebde jubbi mabbe ndu lewri janvier hitan 2023
Yambere sappo e jottoba kawrtal ngal be noddiri festival sur le Niger Segu art golleji mudum fuddi talatare hande segutu lannim be dun ka holti wiide le tembere fu chapan jena e joyi ka le tembere fu hunchanama hore yimbe le gombe le ngallure ne kanyu endu ana welti sanne fewde ngal do kawrtal fa keben famtare kedo Omar Wagalu kan sita sidibi
dabareji di fu piyama no kawrtal sappo jenobal festival sur le Niger Segu art han wadirde e ruji seeda heddi e golle o kambe yimbe le tombe be bi sisil mo be cubi hitani kande patrimoine et créativité a teher mayga yo jubino golleji festival sur le Niger kedden ko masifi do hen
kede way halde wi golle de fu wada ma timmi le temdere fu chafan e jene e joyi hebi lawon le watti joni nuku fu to yimobe hana jabbede e wada pijum en fulal na ma timmi
ko nayri bangal yimbe wombe le ngalure segunde e be gonde landinaade de do yambere jamaare wonde tonde wi dum wonde yirwinde region o sanne
me wonde larnaade wadde ne yambere minge mit haabi jati yiwde hono golle de warta wada de hitan hikka sab won godan warde forde ne yambere mede dombe sanne be tin wara fudda de yambere yalla me welto
ko nayri bangal nuku do yambere de wadato do be bi mangal pat en naba amato fa kewi yalla hunde an heba wadde no feewiri e do jam e tejere miccitede wiide ngal do festival fuddi wakkandi festival haabe ko noddata ogo banya timmi don ko Mohamed Cissé hebin studio tamani segu
kulle kecce kanyu kana heewi sanne le lumoji dile on do wakkati tamati poivron persil fayo to ko nandi e mudum ana heewi sanne le lumoji kewdi le region aji leedi amendi buitawol cogguji di kanyu kana yida sanne rewbe le defobe hay do tawede mudum fu rewbe yoga yimbe le gombe le region aji saha leedi amendi kanyu en ka holati wiide tiddalla ana wundi matede hebugol dido kulle fa keben famtare kedo den sida sidibi
watti jango yu watti mo badi ledde cecce hebeteli genni bamako kay fatade sigas e yoroso kay le nukkuje kewde le leedi mallin do ngol holide rewbe heewbe
kulle kecce de ka cogu mudum jippike jaba o temdere hande konkon tamati aubergine faye to poivron fu ana heewi hande le on do wattu ka cogguji majji ana yaafi mi somaji an lewru chomotoni mi resa dun le frigo
mamu traveri kayo neddo godo sonno somme le nukku nodirado woni da genni bamako le on nukku ona ciotta tamati chou pauvre en nanal mudun o holliti on welti sanne do kalzima hebata le nyolman le ciogu makon gafa hannen o hollita 800 moji de somme ana bona jungo mebbe so boyi
tamati regale ale 100 wafla
ciogu o ana yafi sagire tamati kuinai didi saatu hora wa hebude dum kuinere temere jeego arande ne kuinai nai kuinai joyi wakati hora fa kuinai jeego aubergine o kuinere temere didi sagire mudun pauvre o temere jeego naru temere didi arande ne kuinere temere joyi naru kuinai didi chou o du kuinere temere didi arande ne ne tata wonno mide mbasa saatu sabi no dum wordi
alikuma da fana ngarabe tiala
tagan ne somme ana mata nukuje kewde leedi malnen handen du e tawede fu le genni tumudu somme ana tidi le onyolman le wi commerçant ko heewi
parce mine ana passe ka
adugol maji ude muti yare tomboktu ana tidi won bonoji e lawol di min bawa yeewude kasen tiddalaji fa heewi goddi mide mata dum e do datidi min kebata hen ko hantidu edum waawi newade burde ni so min gonno neddo ngaddo nono me marchandise ngaji di sabi somme aji amen di ananyola wajibe jude amen mi chotira dum chogu jasudo yalla dan ko mi kebi saha lindi walda e balere lindi
ambe koronfe
le o watti rebe ko heewi holli mettum en ko nayri bangal mobude de somme lewi yogabe mebbe o watti hon ko neddo han somade fa woda jewana mobirta dum fanden de kulle kide le lumoidi
jabani naya
mi de ngatta jaba o le chagije te julande woni mudum yalla mi de keba risuda dum fa boya persil poivron celery fa yoto jaba o fu ana wawi resere so tomatiji di bendi sanne ada wawi lotu da difadi laba jilaadi enange de nokkuto cholla wala tagal mudum jornaadu so wattu no tomati hebugol mudum tiidi ada wawi nawtorade dum a wattan dum le jian guldan tan a heban tamati go tawtuda
micitunde wi nyamde badi labbe cecce dum ana mojje cellal bani adama lewi yogabe andume kabaru nyamduji
sakrabe kiibe do mi gaddate kabaruji amen di kikid hande min joti om sanne hedaade dum ga fadje fe nokkudo e seeda yowtere amen dana wodi wassalam de leydi amen ndi cuuɗi atelieŋaji to yimɓe ekkitito ñewli ana heewi sanne le ngalɗo golle oɗo golle rewɓe tan wona client en a tawan ko heewi maɓɓe du fuu ana jogi ɗiɗo cuuɗi atelieŋaji yimɓe du ana ɓe jogi yimɓe le du gollonoɓe ga ɓeɗo rewɓe le kañum en ka holiti wiire ñewli kulle fa heewi anawa heɓede e muɗum ga yaata caggal tiɗɗalaji feyi magazine amen toutes les femmes du Mali o le o de ñalawma hannde o ana fawiɗo ɗum Kalifa Goita landini ɗum ɗo fascitango mi e hoore kan e sita Sidibe le suudu l'école goto to sukaɓe rewɓe ekkintinta ñooli min goni junngo nano Bamako ɗo Fatoumata Maleyo goto hakkunde ɓeɗo sukaɓe rewɓe omo wondi ekkitan to ñooli caggal ko o waɗi deefu fa o tampi o heɓay gonduɗo e golle muɗum ñooli o wi omo anni wadde kulle fa heewi
min mi yalti école mi tewti ekkitade gollal miɗe faama sanne honono ngal gollal yeyta hannden miɗe miili uddude golle dirare wootere to ñu anmi kaddule min mi ekkita yogaɓe kasine saabu ɗum no faabo kan ekkude badde rewɓe ko heewi wadde ñooli nonko jokkude jande saabu neɗɗo ana hani gollude yolla heɓno wuuri
kina laɗɗa neɗɗo tinniɗo e gollal ngal so wonko jiɗɗa hedde hen noon holitiri wiide numutene karamberi o hoorejo atelier goto to ñooli watte kayi
min mi cuɓike ngal gollal saabe faabade hoore ɗan faabade sakkira ɗam e galle ɗam leñuwal men hannde mi woni golle yimɓe nayon mi won torraji kewɗi ko nayri banggal ñooli saabu samuji gollal amen ɓe ana jambo amen yogaɓe ana witta jaati yoppa amen rewɓe ko hewdu hannden yiɗa wadde gollal ñooli sanne soɓe warga mi ekkitan ɓe ñooli soɗi arfaɓe wawi ɓe wittan ɓe yoppa kam min tan gollal ngal ana samti sanne saabu ana faabo ko heɓde almasaɗɗal tan
madame diallo kassire touré holiti wiide won tiɗɗalaji yogaji ɗi kamɓe jogiɓe atelier to ñooli watte ɓe gondi fewde muɗum wonko o jantoto dow hen
mi heeɓi torraji kewɗi hakkunde min ga e kiliame ɗan kiliame ɗan ko heewi hannden jambiki ga samuji kadduleji yogaɓe ana wawi bondi junngo ma ɓeyɗe so wari wiyan so wala joɓa kaddule mumen so a jaɓeɗe fo ɓerde meɓɓe mettan ngal gollal a faabo ka sanne saabu mbiɗe wawi wadde musaka galle ɗan foo hannden mi faabo joni suuɗɗan du waɗa konkoji yogaji
hoɗum fuu won dow hem hakkille worɓe ñohoɓe keɗoɗen ko woni hakkillaji yoga e maɓɓe le ngallure Bamako nde
rewɓe ko heewi ana wawi ñooli le ñuwal man hannden hono ñewɗe o rewɓe ka e jikku e nandal muɗum mais won guiɗe amen goto gaano hono makko wawde ñooli wala e amen de kanko wursanama le watti ƴaɓɓiɗo caggan o wursanani o soodi mansi makko kanko to on waɗa ñooli le galle makko hannden yogaɓe du ana uddita attile ditta wawa ñooli sanne saabu ɓene miila hannden sa won attile ma a heeɓan
hunde
le oɗo sofa min gari yiidude madame diallo kassire touré jon atelier to ñooli watte dene misra omo haltanamen hono fuɗɗiri oɗo golle
min miɗe cottano dablini ka e ñamagu mi woni miraɓe hewɓe wonɓe leydi france ɓe ana nella kan kaddule mumen mi ñoa mi nellaɓe watti fuu miɗe duhudura e tayere en yogaɓe no ko nayri banggal ñooli mi soodi machine ɗan mi jogui tayere le ñuwal man hannde mi woni ko yata machine ngaji ñoogue ñoanɗi
ko serte kanko madame diallo kassire touré saudasu sall kañum ka jande ñooli ti woni ko waɗi fade muɗum uttidde atelier muɗum o holiti wiide yoga yimɓel gaddoɓe kaddule mumen fa ñoohe kañum en ka kabaru muɗum ana tiiɗi sanne
ñooli ana tiiɗi sanne min mi debbo ga faamo min menen rewɓe meɗe metti famrede watti fo sa ñoyi kaddule meɓɓe ɓe waɗaɓe hollite defo goɗɗo kasine ga ɗu e tawede fo meɗe tinniti meɗe waɗangal gollal watti so courant ana taƴa du ana hewtina amen torraji kewɗi le golleji amen
tiɗɗal ñooli ɗi ɓeydade rendez vous ngaji ɗiɓe teddinta yo yoga e kulle ko metti yimɓel gaddoɓe kaddule mumen fa
ñoheenminen
kilaɓe meɗe welti sanne watti fuu ɗon wartam ñoo kaddula amen aadimo hokki amen ono bata ɗum caggal muɗum kalisi makko ñoyirde heewa sanne min mine yiɗi worɓe ñooɓe ɓuuri rewɓe oɗoɓe ñooli saabu rewɓe ko heewi mumen batata aadimo hokkata on mi e worɓe ɓuuri famorde sanne ɓuuri rewɓe ɓe rewɓe ko heewi ñooɓe hannden so hokkima ñalande wootere wala joɓa kaddule ma a waran tawa kaddule timmey ga ɓi e taweede fuu ko heewi meɓɓe hannden ana miili uddude attilie innde mumen ɗum natta saabu ko heewi meɓɓe du faabo galle mumen ka e baddi mumen
wiide wona kaddule rewɓe tan woni ko ñohetele ɗiɗo atelier ngaji ɗe rewɓe jeeyi worɓe fa heewi fuu ana e hakkunde yimɓele gaddoɓe kaddule mumen fa ñoohe to maɓɓe to ɗo min kaddata e magasine amen ñalawma hannde o kertanaɗo rewɓe leydi Mali Kalifa Goita landini min jii e yontere warore.